kweli yako maisha ni safi. Oh sweet Aida, oh ndio sweet yaki. Oh queen Aida, oh ndio queen yaki. Oh oh sweet Aida, oh ndio sweet yaki. Ah oh mpenzi Aida, oh ndio mpenzi yaki. Tunapaka simati kwa mweli yako maisha ni safi. Oh sweet Aida, oh ndio sweet yaki. Oh queen Aida, oh ndio queen yaki. Oh oh sweet Aida, oh ndio sweet yaki. Ah oh mpenzi Aida, oh ndio mpenzi yaki.
Maketa nwango nyamegu Bajoku kwa kupati yo. Bajoku kwa kupati yo. Fofo indu ni mungu matinu miyotaku maele. Bajoku kwa kupati yo. Bajoku kwa kupati yo. Baby piga 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 pakatini. Piga 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 pakatini. Rafa taf easy boy gonna piga pakatini. Piga 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 pakatini. Rafa taf black jeep gonna piga pakatini. Piga 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 pakatini. Nena 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 pakatini. Rafa nena 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 pakatini. Rafa taf easy boy gonna nena pakatini. Nena 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 pakatini. Rafa taf black jeep gonna nena pakatini.